Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi. Onye, make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife nu wasi na chi ya di 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 mma. Kenebe chi, kenebe chi, kenebe chi na madafu chi. Kenebe chi na madafu Chukwu. I know your man, waiting say he be God. And when he talk, he want to make we pause. Now him be caught, now him self be church. Kenebechi, na madaburo Chukwu. If you know a man, waiting say he be God. Make the call, invite them all. Obolo wo, nyakwalu biaba. Obolo no, nyakulu kute. Obolike, nyakelu keta. O waga malele ike wikechi. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Ya meke n'ifo chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa chi na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Esiokwu. Onye si na ya bụ chi. Ya meke n'ifo chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power.